ngase ngifile ngifile ngusengithule ningangikaleli mina nizikaleli mina noma ungase ngithule ngithule ngusengifile ningangikaleli mina nizikaleli mina noma ungase ngithule ngithule ngusengifile ningangikaleli mina nizikaleli mina Yezulu nokonuma Yezulu nokonuka bazi ungangafangi lambile uyofangi paele Yezulu nokonuma Yezulu nokonufelanuma ungangafangi lambile uyofangi paele uyofangi paele uyofangi paele ungangafangi lambile uyofangi paele uyofangi paele uyofangi paele ungangafangi lambile uyofangi paele
ukuzibulala kodwa lo mhlaba mina awungifanele abantu bakhona abanalo iqiniso luphu uthando lweqiniso nkosi wasithembisa lona ngoba izingane zakho ziyahluleka ukumelana neqiniso thina abanye bethu hayi ngoba nakho singazilalelanga iziyalo zabazali bethu inkinga abani kwisikhathi esincane sokuphila kanathi sasisebancane ngaleso sikhathi sakhula-ke ngakho lokho okuncane sizama impilo thina abantu esibathembile bakwazi ukusijikela basibulalela abantu esibathandayo sakhula singanabazali sibancane nakho lokho okuncane sikuzama yikhona kanye lokho kwenza umndeni ufuna ukusibulala sisebancane namanje asilula muntu sibulalela ukuzama sihambe sincela ulwazi lokuphila ukuze sizoba nekusasa eliqhakazile izinto zethu asihlangani kunzima sazama impilo ayivumi nothando lweqiniso silitholi uma kwenzekile sisithole sijabule othandweni ekugcineni siyazi ukuthi siphetho ziyinyembezi sihamba nezichithe saphoswa zona sisebancane ekuphileni kwethu sizamile ukusikhulisa sibancane endleleni yokukhula sawenza-ke namaphutha sazala sothola abantwana sisebancane into enginokuyikhulekela kumdala ukuthi asiphe nathi ithuba lokukhulu ukuze sikhulise ngoba thina sitholanga ithuba lokuthi sikhuliswe ukwazi insele enkandla amahlathamnyana.